Education is a must. A radio with a production.
Twala bana basome guno mulembezi gwabatasoma. Tole simbyo sasule balizi kudiza bwe baliziweza. Oba wana nti wazala bawanvu bawanvu nyonge mivule. Oba wana nti wazala bamanyi bamanyi nyo bachiwago. Basomese bafune amagezi balikola ebya magero. Twala bana basome guno mulembezi gwabatasoma. Twala bana basome bakuguke mu byonna bye twalemwa. Twala bana bayige bateseze gwanga likule. Bayitindike ngende mpanvu bali bayita kabazira. Tetubawana nti wazala banene nyo ne batufukire nvubu. Koba bibita nobakuze jejo byonna biri bayita mugalo. Balizanyanga balimenya nesowani okunyiga kubenga kwa kigero. Bakabala ne balinde kuba lwerija bejerekede. Baguma omusana ne begwaka mukama bawaniride. Ne bwezi bangudo za kuzimbibwa nga ba professional. Ne bwezi bantindo za kuwanyibwa nga ba professional. Wanyisenga ba professional. Bali tindi kengende mpavu bali bayita kabazira. Kwetuwa wana nti wazala banene nyo ne batufukire mvubu. Koba bibita nobakuze jejo byonna biri bayita mugalo. Balizanyanga balimenya nesowani kuvenga kwa chigero.
Oh, teachers us today. Educate the youth today. Don't you wait another day. We are the children of